madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu shacabka ku nool goboladan koonfur galbeed ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada xiriir wanaagsan ay la yeeshaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan goboladan koonfur galbeed madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay goboladan koonfur galbeed inay weli ku harsan yihiin kooxda Al-Shabaab iyagoo dagaal adag ay kula jiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa booliska gaarka ah ee Koonfur Galbeed oo garab ay ka helayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo dalka Soomaaliya ay u joogan ilaalinta nabadgelyada Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dhanka kale waxa uu sheegay ku noolaanshaha nabadgelyada in lagu heli karo wada shaqeyn wanaagsan dhaxmarta ciidan iyo bulsho u baahan in wax loo qabto
hadii nabadda bulshada ku shaqeynaa nabad ma lahayn ciidan jilay iyo bulshada nabad ma lahayn sheema bulshada iyo ciidanka oo gacmoys haysta iyo maamul shaqo kooyanka inta uu dhiliyo laakiin hanu ma dhiliyo salaan in nabad la shaqeeyo salaan bulshada wali ku asalane in aan nabadda ka wada shaqeyn wali falaane uma baydaw gaar ahaan oo dabay madaxweynaha caasimada kumeydeerkana rudi dadaabna la jeesidii xaafado iyo meesiisna galka la suubi ka bacd wali falaana degmooyinka iyo tuulooyinka iyo baadiyada iyo gobollada kale boqor iyo shabeellada hoose dhammaantiyo wali falaana inti socodka ka mara iyagoo nabadeeyey nabaddaas ilaahay sheego kora iyagoo ilaahayna tuugayaan dowladdiyo iyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliyeed iyo caalamkii oo kaalmaysadaayan haddii nabadaan jeesadan wali aamisanaan nabadina waxbaoo baran
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa hadalkani ka sheegay xilli uu ka qayb galay xaflad xiritaan ah oo looga hadlayay isdhexgalka bulshada iyo sidii lagu heli lahaa nabadgelyo waarta Siid Cali Muuse Maxamed Raadiyo Risaala magaalada Baydhabo